J-Mo.
J-Mo on the mic.
J-Mo.
Mimo on the beat. Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right, 1-2.
Kata wakati.
1-2, left right.
Kata wakati.
DJ lights off now. Chipe bichi kwa take down. Bapana babo baise mune. Sisi riki muzange ziba kakanyaga musisi. Sija kuwa kuwa ziba kumene konsi. Pia vina wambie. Abo muluvuga tulibawi. Pretu armaze. New school fellas ye faba chakase. Tuku digita Monday to Saturday. Every day my girls party day. Tuwa sala kune tibaba ziba tuise. Opeke rappers don't ziba promise. Check out your bang bang. Kayemose tomula mula nono ya takamuse labankino jemonji lese katusina mazina mapya kwata wakati gano mazina mapya
kwata wakati
tukazina watuti
kwata wakati
left right 1-2
kwata wakati
1-2 left right
kwata wakati
gano mazina mapya
kwata wakati
tukazina watuti
kwata wakati
left right 1-2
kwata wakati
1-2 left right
kwata wakati
shoki with dub al qaida we go go wambia Facebook, Twitter, ne Google. Tuka subula nono kuita loko. Wano nyeba chitoko. Shiba, achitofa kuchitoko. Tengu mbutu ale tulie mkubi koko. So wind up your waist for me baby. The way you move your body makes me crazy. They gonna make you rich like they get it. Fuck on the excess, no me no miss you. Oh, so let me see you shake it. Oh, yeah, let me see you low. So let me say you move it. Oh, yeah, and move it slow. Gano mazina mapya
kwata wakati
tukazina watuti left right 1-2
kwata wakati
1-2 left right
kwata wakati
gano mazina mapya
kwata wakati
tukazina watuti
kwata wakati
left right 1-2
kwata wakati
1-2 left right
kwata wakati
chibebe chili kuchibi
kwata wakati
biche mwaga isa kuchiba chikutekete tosu la sitepu let me see you just mwa Shiba, ratchet over kuchitoko. Tengu mbutuale tulie mkubi koko. Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right 1-2.
Kata wakati.
1-2 left right.
Kata wakati.
Gano mazina mapya.
Kata wakati.
Tukazina watuti.
Kata wakati.
Left right 1-2.
Kata wakati.
1-2 left right.
Kata wakati.